amasize omukwano gwo gwekubuusa ebiwundo omutima ogufumisa kakondo omegula nga kubisa ennyondo ne kati yekwa wangula kuba yekwa sanira bondekako abazijuza ennyanja yooneza mitala wa mayanja tansamba mbagula essanja wabula ontunuza matanda
My God, this is a question for ya. My God, this is a question for ya. Oh, oh.